nikikuita daddy, maulana wangu unanita mwanai. Nikikuita daddy, maulana wangu unanita mwanai. Yangu life bila wewe ni kama nyumba pa imebebwa na upepo. Hey, taki dunia inipende, nataka mola wangu wewe unipende. Hey, mapenzi yao ni ya muda, lakini yako daddy ni ule wa milele. Hey, takuita daddy, ulikuwa nami. Takuita daddy, ulikuwa nami. Utabaki wangu, wewe ni wangu papa.
Kila siku nda kupraise, kila day maulana nda kufollow you. Nakusifu kila day, njia zako papa nda ifollow me. Kila siku nda kupraise, kila day maulana nda kufollow you. Nakusifu kila day, njia zako papa nda ifollow me. Hey, nda kupraise, nda kupraise, nda kupraise. Papa nda kupraise, nda kupraise, nda kupraise. Papa, the cool praise, the cool praise, the cool praise, Papa.
Baby, yangu meni engelia, milango za maisha meni fungulia. Wako papa, takusifia, dunia lazima wataisikia. Hey, baby, yangu meni engelia, milango za maisha meni fungulia. Wako papa, takusifia, dunia lazima wataisikia. Hey, kila time unabonga na mi, wow, 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 unalinda mimi. Kama soldier, nalinda mimi, jina lako papa, ndasifu mimi. Hey,
kila siku nda kupraise, kila day maulana nda kufollow you. Takusifu kila day, njia zako papa, nda ifollow me. Kila siku nda kupraise, kila day maulana nda kufollow you. Takusifu kila day, njia zako papa, nda ifollow me. Hey, nda kupraise, the cool praise, the cool praise, Papa, the cool praise, the cool praise, the cool praise, Papa, the cool praise, the cool praise, the cool praise, Papa. The cool praise, the cool praise, the cool praise, Papa, the cool praise, the cool praise, the cool praise, Papa.
Every cup and kiss.